Baby nitakupa mapenzi paka ujisahua. Ngono ya wande wana ye, nami nakupenda dona ye. Baby nitakupa mapenzi paka ujisahua ye. They got the fat picture. Got the fat picture. For sure, everybody know. Be man and do what goes. We fool, but not it too much. Gas fit, when the show go. Totally. Wanna leave it, you don't wanna need. But the deep, you know what I mean. Oh, mama, sita. Rega na chavaya, take a picture. Oh, my baby, let's take picture, pose. Don't know if I'm a divana, yeah. Nami na kupenda dola, yeah. Baby, nita kupa mapenzi paka ukisa, uwa. Ono ye amandivana ye, na mina kupena dola ye. Baby nita kupa mapenzi paka ujisa uwa ye. Nika tumara maza mbali maziko. Tuletu sama tumatezi mika. Shetara mara mare na wakuzi. They got the fat picture.